ishimo ubasanye aho twateguriwe iwacu heza ndahakumbuye cyane mfite amatsiko yo kubana n'umukiza wanjye mu mahoro tunezerewe tuguwe neza mbega ibyishimo ubasanye aho twateguriwe
Kundoru Rebushe Niwa
ushoboye.